Eden gondi yamde joy mintaji sappo e joy woni ko Victory kibaruji modo e fulfulde ko min Omar Hama janganto en nani ko e kibaruji Mbeni wondube nyaw coronavirus do der leydi meden Niger kono ko jana teddengi far safare mudo alama nyawgum fu woni wala e gere mabbe nangude nyalande hande de tawede der munde yeruno loktorojo goto tawade der committee cingado gan cewral mabbe famminire nanni mbien durwobe ko accani bandirabe mu gobbi e durwo lawal chapande nay e gobal wangoto endam maradi ko be njukka mbien minister kawjido nane minister hawjinde fijoji pirtor balli itti jukugol mabbe on nanam ko kokko habaruji do filla fijoji pirtor balli famini do majum yewtere meden pindino hande haltana nando sukabe heboobe chadale wakati inirabe mu e abirabe mu gonda e mu chadale ko sakiti tobe jogobe bu ngadan tabe on nanan ko lawol sariya holli do majju kori jamirte mo mbien nimbe jeddo gon kambe woni ko tawda e nyaw coronavirus atalata bitido chapande tati e go lewru mars do der Niger mbien du ko moto hanu nimbe chapande tato e nayo ko nangi noni ko tato mayi der mabbe kenga woni ko andinore de wada do television mo leydi meden dun de nimbien be nimbe jeddo nangube be worbe jeego non kambe debbo goto ko lati be fu bibbe leydi Niger non tawabe do jonde e nyame yeruno habar goto on famminiri mbien ni gan hebande mosala nono mbien chadale ko coronavirus waddata do der leydi meden Niger wadi ko gomnati singi sigilaji ar ko ndarta far dum woni hojande teddengi cellal nimbe kambe ko dum wayri mande far arzuku leydi kanjum wadi ko mbien labi ko jama far kawjaki dum woni hano mbien cellal nimbe ko cede mu moto miliar hemre e chapande joy e jeddi e ko deki cede men sefa mbien fa wari joni farni ko dun rimanta hara arzuku leydi dum mbien cede munu ko hawra ummata ko nana miliaruji kemen nay e chapande tati e jeddi e ko deki cede meden sefa ko dun ummoto mbien miliaruji ano keme joy e chapande jenay e jeddi e ko deki cede men sefa ko hitande dubu junaji didi e nogayi Fawar joni mbiya nimbe chapande tatu enayo woni ko coronavirus woni hemu do der Niger yerno minister med hawjinde cellal nimbe wiri ko nimbe tato mayi der mun nangude chapande tati e go lewru mars warde nyalande hande de chawral mabbe goldo ni mbien kewal e mabbe alama nyawgun wala emun hande o subaka o woni ko lokotorojo mawdo bitedo colonel gado amadou mohammadou famini tawado hopital mangal galu nyame wodi holli du e wide ilu jeddire witinde woni sigila hoja do mbien chawrude man hokkugol nimbe safareji gam hojande ngu na wala teddengi kettine nane ko gado amadou goto famini jallo maryama kenda
Nous n'avons pas tellement de cas graves qui nécessitent une réanimation.
So ilu nu fuddi ni min kebay fu no satti mun sanne sanne der leydi Niger to enda. Fa wi e sana jomu walle no fof torto. To leydi Niger no wodi du sigila mo wadi gam batte sawrde. Dum du konda min garda nana ni hono ko biete ni bakini dum enda kanyo e goddum goddum min kawri kam gomen chawre himmeden be. Don no samta du sanne. Far dadum golni wol min ndara moy min biito dadi. Te jomu yotto ko wi e mane dadi yo fite. Yala sey jeewi salbibbe nyawde kanti der bandu makko nasal dem baati to nal deccene en galade gol ankay ni dum do mi gomdi ndara se wana non kay kaddi be min jogi bi nyaw be na ko duudi e mabbe fu samtanama sanne be galade mata naw dum hunde fu kano woni ko bimi dum ni heddi fami yewa ono noy watta ko jomu yofite hoto
definitivement de manière officielle mais il y a beaucoup dont la situation clinique s'est beaucoup améliorée
Fahande ni eden do filla nyaw coronavirus ngo mbien chagal mako ndo yofano atalatine mane bi altine jabbido kanko Hamma Amadu onodi hokkobe habaruji e tindinde nimbe parti mako e bibbe leedi do dowtanade labi di ardibe house koji do durwidide e nyaw coronavirus so do micchito du Hamma Amadu oni no tawale nimbe mbien ujunere kemen joyo e chapande nayo latibe nanganoma ko horejo leydi meden Niger adi buytide kasu mabbe ilu noga e jetati lewru mars bittido kettine nanane ko famini bandirabe amibe television labari
le coronavirus est là.
Nyaw coronavirus o no woni e der leydi ndi goga dunum dum wana filla hono politique non naadu kon nan danningol himbe woni non ko laabi tar ko andana den ene wajibi do kerol haalobe nanane laato himbe politique non na chaahibe godon wada pirto ko etindi do nyangu keben kisen dum gan neddo no yidi hoddibe ben wadi kono wajibi tokka laabi jojjinaadi e do fi rentade e nyawngu endan ko OMS wadi nder duniya fu elen du Allah hoynana jo en ande wombe no wada filde heba yite safare ko waawi nyawngu endan keben nan ciede e mum
et prier Dieu que les scientifiques trouvent rapidement le médicament qui va nous aider à nous en débarrasser.
Gam hisinde nimbe e ngu nyaw coronavirus o wadi kono yamira nimbe lota juude mu e katare faalaba kile kewde nder nyaloma nden non do nder leydi meden Niger no wodi nokkuje to bibbe wuro kepta ndiyam chatdam labdam ko yarta idun sabi ko horejo ni biyen fedde hokkobe habaruji latibe do dudwida do ndiyam labdam e labal famini wattidande yade horebe ardibe leydi meden Niger kebana nimbe ndiyam labdan jartedan e do fila labal Ousmane Dambaji horejo nde fedde nani ko wi Habibu Garba.
Aujourd'hui coronavirus
nyaw coronavirus yottake do enda hembe bi'a tinno no lota juude mudun em nyalon fulabi joyni no watta katare no kuje godon dian chenin an labudan wala no kuje godon dian hor mun non wala fey no watta ko himbe keba tokka labi labal inda di joni coronavirus ono wa lata de sabili to amin minen halobe do inde bibbe leydi kanye bibbe leydi fudadu hono famana ko e mu en do fi on warebe afrika no hani yewtina ko e mu en be yewadu kon e do jawdiji ko be goldito dun endan be ngatta hen awol tewtugol ndiyan kany e labal ko wodi sanne
naturellement des locations budgétaires dans le secteur de l'assainissement
commune tagazar tawa kenan de région tilaberi mbien dudar rewbe sawbe ngala no njaanga do etol fadde mu en no ndima alle e labi ko jadi gan hisinde nimbe nyaw coronavirus ngom yerno lokotorojo dinno rewbe goto faminir o wi labi fu ko jama tonto maternité on heba to dur rabo nimbe kettine madame Halima Musa ko famine Musa momini do majju
coronavirus wodo coronavirus nyawno hano nyaw fu denne neddo handa jodo wuro wi a yahata loktorore gande hana jomu yihu loktorore no wawta andede ko woni e jomu min kollama labi kewdi ko min kollata be ko hisinta himbe nyawgu suban Allah fu deni min gari to eta sukabe na inirabe minen gada nabe yawtareji pindinol do nyawgu do lotol juude subugol hunduko e hinere ba jomu wala na walla kan deni no dojja nano ila watta soppudu jungo mum minen pantinabe ko tirsa gatto diron jungo der jungo channu diron be gatta hano metru goto hakuna mabbe minen pantinabe be uita e jaaki to batuji no himbe kaliri deni neddo reggi wuro mum bani Allah waddi bone hewtike neddo no warda e ko yirna minen gatta dane ta himbe doggan loktoroje den ganyaw coronavirus
iri min loktor ko arai na
hora ku partiji di ngala elam hunde non ko wodi yaade to labi demokrasi nokoni to hamma amadu horejo parti modem fa lumana tawano chagal ko suudu kite leddi nangimo hitande kasu ko yofa fuddode jeddire de kanko hamma amadu fa hande imo tawa e hardangal makko do partiji di ngala elam kanjum wadi ko biyetedo Marina Carte Bukar dum woni jo andal do dedeji patakeji leddi famini ternan fuda Ahmed Domaccio
Sey mfoto edo talki jojina do fiko nato parti politique leydi men Niger tatol jetati wi'i ni di fillo neddo wawata latade horejo parti sey tawe gofu no lati di leydi Niger tawe du mum ngadi no gay e go o yaade yeso lato du wala fu tuundi gondo fiko darto hono sariya ko tokki dum tay jomu nangaka nangal do wadde gacce mawdo nene tatol jetati gon enan latake wamde wawde hadude horejo lumana hamma amadu lato horejo partiji di ngala e lam kanon woni lumana on kanije nokko on endan e be mbay wattude neddo goddo ferejo latido tuni fola e mo harfan endan datol jeetati gol endan e talki di endan lati tar
der tal korone mbiandu ministre leddi meden Niger kawjido sukabe ummatore fijoji pirtol balli windi wurtir chapande tati e go lewru mars dubujinaaji didi eno gayi o wi'i ko durwobe jukkanobe ko durwo lawal chapande nayi e go abal wango to endam biem maradi nogay e jeddi lewru desembre dubu jinaaji didi e sappo e jenayi warde joyi lewru janvier dubu jinaaji didi e nogay be durwobe latibe accitani bandi dum e mbi'en hano goɓɓi jukkongol ittama to Rufai Dandou mbi'en kokko habaru do fijoji pirtol balli o wi hunde nde no wawi latade dum bonna durwo leydi nde leydi meɗen Niger. Asumane Sina yewtide makko e cellal.
Ɗum yo seeɗa noon endan mo wooɗa kañum on ko nelda yaade e durwoɓe ɓen endan fuu saabu ɗum hokkiɓe laawol wiyeede gaɗe ko jiɗɗon fuu yaadu yeeso fuu moƴƴineten noon ko gaɗɗon fuu wittoto ndenne ɗum ɗo hunnoon ko laati no ɗon no bonna sanne har duro ngo e jiile amin kay ɗum moƴƴinta fey seeɗa duro leydi men Niger saabu duro ngo e hoore mum wakkati mo gonɗe o woni no yaha noon endan no saama yaade noon noon du ono fa hannden darje mum fuu wonno ƴiwa noon ndenne ne kasi honɗi e bandu no waɗe ɓeydan ni bonde yaade noon.
He banniraawo ikko heɓumami yiya ɗon tan miilo
a nanaali habaru on naatoye ɗum no
iri habaru oyno
ñawgu ngu wonni wora himɓe dalleɗi yaasi fuu ngu yettoyke e daggari men
ha iya ɗon haal dow coronavirus no
ey mana
menen maagu yettuke ɗo to amen amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu
aha hokkam ɓeydaare dow majjum
lokotorooɓe jomɓe annal kokki shawara dow maggu neɗɗo loota juuɗe muɗum e makataare faɗe laaɓa ne o deno ɗirlanaano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum ɗon ma loota juuɗe maɗa faɗe laaɓa de a golliri tekkere noon kibinaane nder buuri loota juuɗe maɗa kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte metre goto hakkunde moɗum e neɗɗo ɗale memude bisaaji de ɗum wartike doole memum bisaaji ɗin looton juuɗe moɗon boƴƴine ñandu moɗon fako ñaama loote yeyre moɗon to joɗoto ɗum ɗale naatugo nder jama'aare ustire dille dille
aa to noy o anta kogal ɓiyan kenan
banniraawo miila e cellal ɓandu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa
e gonga ma jam ɓonna am ɓuri komay mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗa e mi hami batana bannira e amma
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
En gartan e yewtere meɗen pinol mbiyen sukaɓe hewɓe laatiɓe inniraɓe mum gonda e abbiraɓe mum se ɓe ceedi ɗum waddanaɓe caɗale sanne yaade to sakkitittoɓe jogaoɓe yeru no maître Kadijatu Amadou famminiri ɗatol keme ɗiɗi e nogay e nayyi mbi'en do saria laamu holli ko iɗum jukka neɗɗo piiɗo goɗɗo ko le hen saare no Adama Dawaki famminiri
ɗo leydi Niger sukaɓe laatiɓe inniramu e babiramu en gonda seɓe ceedi ɗum waddanaɓe jaɗale sanne gam woɓɓe maɓɓe no torde e ley ɓaade ɗo jottoɗo endan ɗum wonno hono rewɓe jogotoɓe ɓen endan to henne nder gallu ñamey rewɓe hewɓe nde serama sey yaato fedde ko ƴewta filla rewɓe kañum e sukaɓe wonɓe ye torraji e nder galleji gam Allah e heɓene mosole e caɗale ɗe enda yerno Aljuma Traore Ibrahima laatiɗo kañum hawji sigilaji fedde nde enda haaliri
nder himɓe sappo a heɓan sukaɓe jeetato gomɓe no kolle bone on gi'an halamaji piiɗe e maɓɓe min keɓi sukaɓe ɗuɓɓe ittaɓe école gam golle wuuro sattuɗi min bawta wi'i golle marde no nde golleji non gonduɗi torra sanne handa sukaɓe gatte nder iri golleji ɗin gam ɓe ɗuuɓi jeenayi yaade sappo e joyi
maître Kadijatu Amadou goto e jingonoɓe himɓe to fila saria o wi sukaɓe hewɓe inniraɓe sakkitittoɓe jogoɓe ɓen endan no torraɓe sanne ɗum ɗu kondan wona joom fuɗɗi
ko neɓi sanne dey nanda mardi jaman gam handen innajo on te firta suka on ceede no hollan ɗum bone non min kay miɗo wawa watti ɗum nder kollol bone he golle hirñere
maître Kadijatu Amadou o ɓeyti wiide ke hon talki saria leydi men Niger wala fuu to jukkoto hono neɗɗo gaɗo basi hon noon enda ka noon woni e dow ɗatol keɓe ɗiɗi e nogay ɗiɗi gol talki ɗi endan wi'i neɗɗo fuu piiɗo goɗɗo barminimo dow hen saare no woodi ko jukkete
nder laabi séria leydi hollaka to laabi séria dilli dow kolluɗo neɗɗo gon bone sayni ko waddi piiɗe fa yetti to nawnere no ɗatol keme ɗiɗi e capanɗiɗi e ɗiɗi holliri ɗon kay jukke no watti nangue kasu lebbi tati yaago duuɓi ɗiɗi joɓol ceede ujunaji ɗiɗi yaade ujunaji lasso na gotel majji deni nawnere sattune noon wawi nanguede kasu lebbi jeego o yaade duuɓi tati jukke ceede gaɗoje ujunaji nayyi yaade ujunaji lasoji ɗiɗi
sukaɓe laatiɓe no jiiya torraji e juuɗe inniraɓe na babiraɓe sakitiɓe joguiɓe endan maître Kadijatu no nodda yaade e sarɗoɓe gam batte ɓe daara laabi ɗin ko watta ko tawi sukaɓeɓe yitene hakkeji mum dow majjum
ɗo wonta kibaruji meɗe fulfilde tili kirta to jam hirti